Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamina na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 12 ukwezi kwa munani muri 2018 mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi no kurubuga rwa internet kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Mutitwa bateguriki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza kwari dusangira ijambo. Amakuru tubafitiye tuyahere mu Burundi, aho ibikorwa byo gucukura ubutare bwa kasiterite mu bibanza biri ku mutumba wa Gitete muri commune Busoni byahagaritswe kuri no wa gatanu na buramatari w'intara ya Kirundo. Kudakingira ibidukikije n'abakozi bikwiye nivyo vyatumye ivyo bikorwa bihagarikwa. Ibindi muravyumva muri no nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Turi ku nkengera z'ikiyaga Kanzigiri ku ruhande rwa komine Busoni ku mutumba wa Gitete. Abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi, naho bamwe bariko baracukura ataco binona. Umwe muri bagenzi babo ajyamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo kuko babiri mu bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane basize ubuzima.
Aho turakora ino kirongo aba rero kirakoroka umuhungu umwe atapfiramo undi nawe avira imbere kiroja naduguze inyuma ya bose yego mbwa akubundi atafira kwa muganga.
Naho bagenzi babo bapfuye, abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe.
Nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babanza kwapotora kugira ngo habone umwanya iyo hagomba kuba mu makamu nakaronka nk'uko nk'abantu bashobora kwirukira aje umuntu yitabye Imana. Iyo babirabye nyine aba bose nyene bashobora kumuhigira nk'intunzi nk'isandi buku n'ibiryo babza kumubyikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu bahoresha nyamuntu nyene yabutse wewe
makiya nk'igitanu nk'ijana gushe bakagata ku mazi bakamuhambisha nyene nta bindi nuko babiheza amakasi kariho kwambara nka mu mutwe.
Kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya. Ingingo bahavuye bafashe niyo guhagarika mfata kibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete. Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Hano hari abantu babiri barayi bapfirenga nabandi twabonye bakomeretse kandi turaje kumwe bakomeretse bishabyerekana yuko no mu gukora kumwe n'abakozi bategereza gufatwa byose bidakurikije amategeko. Nubwo rero umuntu atase yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu, ubwa mbere bwinjirize igihugu amahera y'agaciro ama nangu imiryango yanyu mushobora guhembwa muko nimuyitunga so byose ntawo byanka n'ibintu byiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise. Rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muri ko murakorera nga guherejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa so nga
kubakora ku kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe
kuri munsi yahwereye ntibasubira ayo mugabo iyo bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora n'ubundi nk'uko bakora kuko ni nk'isanganya urumva n'utari mu kazi nyine akarashobora guhera nk'isanganya iba yateye ku muntu
nzara dufise twemera ko twokora kuko urabonye hapfuye abantu babiri dukora ngaha twese isanganya.
Iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Kanzigiri. Ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka Afrika y'ubuseruko. Buramatari w'intara ya Kirundo:
murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkoreka inyuma y'imyaka ibiri ibi dufate ni itatu kino kiyaga cya Kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu Gweru kigenda kigashika mu Rusumo kagera n'ahandi tuwusanga cakamye. Rero kuri ibyo kandi babikoze babizi barengaye amategeko bayazi.
Ingingo yo guhagarika vyifata kibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete yafashwe bene mitaha atariho bari. Umwe mu bakuru b'abakozi we yasabye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishyira mu ngiro akazi kariko karabandanya.
Twasaba ahubwo kugira ngo ntiduhagarike, murabona ngaha abantu bakorera ngaha ni benshi, aha hariho n'abata mwatenye nyamukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha ingufu nkuko twakoresheje fate ingufu turonderamwo ubutare bwarimwo twongeye tugira ingufu kubindi amategeko yobadusaba
Alain Trebere mutabaza rongo y'intara ya Kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi kubisabwa n'uwo mukoresha mutabaza avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho abanyagihugu babamukirwa cankombo mu burengerazuba bavuga ko bakomeje kuzimbwa n'ikiguzi c'urugendo rusizi rubavu ivyo biciro vyagwijwe ku ncuro zirenga zibiri bivuye ku bwato bwahora bwunguruza abanyagihugu butagikora umunyamakuru wacu mu burengerazuba bw'u Rwanda Temistocle Mutijima adusigurire
ubu bwato bwari bwatanzwe na Perezida Kagame buhabwa abatuye ikirwa cya Nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu nk'uburyo bwo kubakura mu bwigunge kugira ngo bashobore kugenderana n'ibindi bice by'igihugu ibikorwa byo kubwubaka kugeza butangiye gukora byatwaye asaga miliyoni 180 mu mafaranga y'u Rwanda uretse uku kuborohereza mu ngendo byari binateganjwe ko amafaranga azajya ava muri ubwo bwato nk'inyungu azajya akoreshwa mu kuzamura imibereho y'abatuye icyo kirwa cya Nkombo haherewe kubakennye kurusha abandi mu mwaka w'2012 nibwo bwatangiye gukora ingendo za Rusizi Karongi Rutsiro Rubavu ariko bukavugwamo imikoreshereze mibi ndetse no gukorera mu gihombo kugeza ubwo buhagaze gukora burundu ubu hakabashize amezi arenga 5 budakora none cyateye ubu bwato guhagarika ingendo n'iki Bwana Kayumba Ephraim ayobora karere ka Rusizi.
Mbere yuko uyu muhanda Kivu Belt wuzura, abantu benshi barabukoreshaga. Ariko aho wuzuriye kubera amatike ari ku giciro cyo hasi muri uyu muhanda bituma buriya bwato bubura abakiriya. Byumvikane ko rero burya gukora uhomba nabwo simbona ko ubikoze rimwe kabiri gatatu wabikomeza.
Uretse ku kubura abakiriya kandi bigaragara ko n'inyigo y'ubu bwato bwayititondewe kuko bwagendaga ku muvuduko muto cyane aho urugendo rwa Rusizi rubavurwa twaraga amasaha arenga 9. Imibare twashoboye kubona igaragaza ko urugendo Rusizi Rubavu kugenda no kugaruka mu mafaranga bwabaga bwinjije tutabashije kumenya arenga 450,000 yose mu mafaranga y'u Rwanda yahitaga ashira ku mavuta bwakoresheje bikumvikana ko na mbere y'uyu muhanda inzego z'ubutegetsi zishyira mu majwi inyungu bwatangaga ari ntayo ugereranyije n'ibibugendaho icyakora kuba bwarahagaze byo ni igihombo ku baturage ba Nkombo ndetse basa nabongeye gusubira mu bwigunge kuko ikiguzi cy'urugendo Rusizi Rubavu kikubye inshuro ebyiri n'imisago
ubu ngubu biri kutugora kugira ngo tuve i Rusizi tujya Gisenyi kubera urugendo turi gukora rw'imodoka kuva kwijwa kugira ngo tugere mu mujyi i Rusizi turi gutanga 3,000 kugira ngo twongere dutege tuva mu mujyi i Rusizi twagombye gutanga 5,000 uri kuva mu gihe twatangaga 3 gucyombo kikatugeza ku Gisenyi
uretse ikiguzi cy'urugendo kibahenze kandi na zimwe mu nyungu bari babonye mu gihe gito ubwato bwari bumaze bukora ubu zarahagaze
ku nshuro ya mbere habayeho kwishyurira abaturage mitiweli biturutse ku musaruro watangaga ku nshuro ya kabiri habayeho kugura abaturage ihene wabonaga hari ibyo bihindura mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage nyuma yaho buhagarika ingendo abaturage ntago babyishimiye
iki kibazo cy'ubwato bwa Nkombo butagikora giheruka guhagurutsa abategetsi bakuru muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda nabo bashyiraho itsinda rigamije kureba impamvu uyu mushinga w'ubwato wazimye ugitangira iyi ministeri ivuga ko abatuye Nkombo bazahabwa ubundi bwato bitarenze umwaka utaha ariko hagati aho hakarebwa uburyo ubu bwavugururwa ku buryo bwakongererwa umuvuduko Bwana Uwihanganye Jean de Dieu n'umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi ministeri
twamaze kubona umutekinisiye ukomeye ukora amato uzakora ubwato bwa kabiri uzazagera hano hagati mu kwezi kwa munani aturebere mu by'ukuri kuvuga ngo niki twakorera ubwato kugira ngo ubashe kwihuta kurushaho bishobora kuzasaba guhindura moteri bishobora kuzasaba ibyo nibyo twareba tukareba icyo twakora kugira ngo bitungane hariho n'ubundi buryo turi gutekereza kuvuga ngo nubwo abaturage bafite uko bagenda bakoresheje umuhanda ako n'ubwato dushobora kubukoresha tukabwegurira bikorera bakabukoresha mu yindi mirimo yaba ari kuzana ibintu simerwa ikenera yaba ari kuzana ibya burarirwa ibyo byose ni ibintu biri muri process ikorwa twihaye ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba twabonye igisubizo cy'ubwato bwa Nkombo
kugeza ubu nubwo nta mwanzuro ufatika wari watangwa kuri uyu mushinga w'ubwato abatuye Nkombo bo bagaragaza ko babona buparitse gusa nta kindi babisobanurirwaho mu gihe hateganywa gutanga ubundi bwato mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha akaba ari nta wabura kwibaza uw'igihombo cy'izi miliyoni zirenga 180 zashowe ku bwato bwa mbere ziteganywa no kwiyongera mu kubuvugurura zizabazwa Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
barakuza abanyamakuru bacu mu Burundi no mu Rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije ndabibutse ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Iki ni kiganiro ejo.
Abasobanukiwe neza iby'imiterere ya muntu bazakubwira ko burya buri wese avuka n'impano, ariko byorohera bake kumenya no kubyaza umusaruro impano zabo. Niba impano y'umuntu iba hari uko avutse akabana nayo agakorana nayo, birumvikana ko kugira impano bidasaba ko uteye uku cyangwa kuriya. Bityo mu kiganiro ejo kuri uyu munsi tugiye kuganira ku mpano z'abantu bafite ubumuga. Umuntu ufite ubumuga ashobora kuba afite impano, ariko ubwe ntigirira icyizere cy'uko iyo mpano yifitemo yamugirira akamaro mu buzima. Cyangwa se umuntu ufite ubumuga akaba afite impano, ariko abantu abana nabo bakamuheza bigatuma impano ye itamugirira akamaro. Iyo umuntu agize amahirwe akamenya impano ye kare, ubundi akayikarishya igakura kandi akayisigasira, burya biba byoroshye ko iyo mpano yamubera urufunguzo rw'iterambere. Bityo bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku mpano z'abantu bafite ubumuga, aho muri iki kiganiro tubararitse kuza kumva inkuru y'umwe muri bo ukoresha impano ye mu buryo bw'imibereho ndetse n'uburyo bwo kwikura mu bwigunge. Ese uyu muntu ufite ubumuga afite iyihe mpano? Abigenza gute se kugira ngo iyo mpano ye igire ikimumarira mu buzima? Byose ni muri iki kiganiro turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nge mugiye kubana kuri mikro mbageza iki kiganiro nitwa Mizero Crispe, mbahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi.
Kurikira Ijwi ry'Urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mu buzima bw'imibereho y'abantu bafite ubumuga, usanga basigazwa inyuma n'imiryango babamo kubera ahanini kutabaha agaciro. Ibi bigatuma impano zabo zakabaye zibateza imbere zipfobywa zigapfubirana, amaherezo akaba kutagira icyo zibamarira. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ni munyemerere dutangire ikiganiro twumva icyo mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga bavuga ku mpano z'abantu bafite ubumuga. Mugenzi wacu David Hitimana atubereye ku cyicaro cyabo.
Murakoze. Nitwa Ndayisaba Emmanuel, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga.
Muri iyi minsi byakunze kuvugwa ko abafite ubumuga impano zabo zidakunda kwakirwa muri sosiyete cyane ukuntu. Ese mwebwe mubona impano z'abafite ubumuga zakirwa gute muri sosiyete?
Ngira ngo muri rusange ubwo biraturuka no ku myumvire y'abanyarwanda, sosiyete nyarwanda ku bafite ubumuga, aho wasanga mbere batabaha agaciro. Byumvikana ko iyo udaha agaciro umuntu n'ibyo ntushobora kubimenya cyangwa ubihe agaciro. Aho rero niho ngira ngo wasanga wa mugani impano bafite zititabwaho cyangwa zihabwa agaciro na sosiyete nyarwanda, ariko byibuze ubona ko ubu ngubu bigenda bihinduka, kuko bamaze kubona ko nabo bashoboye, aho batangiye kujya berekanira ubushobozi bafite, ubumenyi bafite mu bintu bitandukanye.
Ese nk'inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga, hari ubuvugizi mukorera abafite ubumuga noneho kandi bafite n'izo mpano?
Turabikora cyane. Naguha urugero, reka tujye nko mu mikino. Nkaho niba bazi ko abantu bafite ubumuga bashobora gukina, ariko ubungubu hari imikino twamaze guteza imbere, ndetse inzego zirayibona zinyuranye, yaba imiryango itandukanye yaba Leta, ku buryo batangiye kubishyiramo ingufu. Ubu bigeze aho abantu bafite ubumuga mu mikino itandukanye nka za sitiboro, sitingi voleboro, wajyamo bafite impano mu gukina batabona, ubu bigeze aho noneho tujya mu bikombe by'isi kandi ugasanga ndetse tukatwara n'ibikombe, tukajya n'imidari, tuzana ya zahabu n'ibindi. Ibyo rero byerekana yuko izo mpano bafite mu by'imikino n'uyu naguha gusa, abantu batangiye kuzibona kandi no kuziha agaciro. Urundi rugero naguha, reka dufate nk'abantu batabona. Buriya bagira impano ikomeye cyane mu byo kuririmba, kuririmba no gucuranga za gitari. Ubu tumaze kugira abantu ubona batangiye kubigira umwuga ndetse bagaterwa n'inkunga. Natwe usanga rero muri rusange imyumvire igende itandukana, ndetse abantu batangiye no kujya babatumira mu bitaramo bimwe na bimwe byerekana ko batangiye kubona ko bafite ubumuga nabo bafite impano. Hari n'izindi zose zitandukanye usanga abantu bafite ubumuga bafite, ngira ngo kumeza agenda yicumi imyumvire ihinduka zizakomeza kujya ahagaragara.
Ni ubuhe buryo rero nk'inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga mukoresha kugira ngo impano zabo zitere imbere cyangwa se zimenyekane?
Twubundi tugira umukozi ubishinzwe. Nk'ubu mu mwaka ushize twari twamuhereje mu bigo bitandukanye by'abantu bafite ubumuga, tujye kureba abo bana bafite izihe mpano kugira ngo tubashe kuziteza imbere. Ibyo rero byatumye hari ibigo bimwe na bimwe cyangwa biriya bigo byita ku bana bafite ubumuga, byatumye hari ibintu tujya tubagenera. Aho usanga hari abana bafite impano mu kubyina, guhimba indirimbo cyangwa imbyino, abangaho tukabashakira ibikoresho wenda bagahita bagira itorero. akajya baseruka hirya no hino aho usanga mbese izo mpano tugiye tubona twebwe nk'abashinzwe tukabafasha ngo tuzishyire hanze ibyo ni kiro kidufasha ngo turebe ko twabakora ubuvugizi kugira ngo n'umuryango nyarwanda ubashe kumva icyo nababwira nuko abantu bafite umuga nibabona ntibakareba umuga bafite gusa bafite n'izindi mpano bafite nyinshi hari abazi ibisigo imivugo nibyo guhimba indirimbo gucuranga gukina imyidagaduro domene yose wajyamo mbonere icyo nasaba abanyarwanda nuko nibareba umuntu ufite umuga ntibakareba umuga afite ubwo bajye bareba n'izihe mpano afite ahubwo bamufashe kuba baziteza imbere
none icyo wabwira abantu ku bushobozi bw'abafite umuga ariko tugendeye ku mpano zabo
ubushobozi bwo burahari ngira ngo wenda uzafata urugero rumwe gusa rw'urwo rwanda guhaye rw'abaririmba ureba ukuntu umuntu afata gitari yiwe agacuranga indirimbo ziwe cyangwa agacuranga iz'abandi ariko wakumva injyana afite ubushobozi afite n'ukuntu acuranga gitari atanabona nayo ubwabwo ibyo ni impano mu gihe abenshi twese udufite amaso turabona ariko sinzi wowe niba uzi gucuranga gitari njye ntabyo nzi unoye mpaye sinamenya ngo ndakora ariko uwo arayikora agakora amanota nk'abandi bose ajya kuri piano agayicuranga neza twe dufite amaso turabona ko ntushobora kuyicuranga ibyo bikorwa byonyine iyo mpano agira nubwo ubushobozi ko ntawe tuba duhuriye imana rero burya okay hari ikintu umuntu ashobora kubura ariko ikamuha n'ubundi bushobozi bwihariye buzatuma nawe abasha kwibeshaho
reka dushimire cyane Emmanuel Ndayisaba kuri byinshi dusangije ku mpano z'abantu bafite ubumuga ahakomoje kubanza guha agaciro abantu bafite ubumuga kugira ngo n'ibyo bakora bihabwe agaciro Anjuti bakunze b'ikiganiro ejo murabizi namwe ntitujye tubanegana ijambo ibitekerezo byanyu bihawe ikaze muri iki kiganiro ese ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo 0728 2832 32 niyo nimero rukumbi mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo ubu ni uburyo buduhuza namwe mudusangiza ingero cyangwa se mutwunganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tugenda tuganiraho Amugihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka noneho nkuko twabasezeranije ku ntangiriro z'iki kiganiro ko turi bubagezeho inkuru y'umwe mu bantu bafite ubumuga ukoresha impano ye mu buryo bw'imibereho ndetse no kwikura mu bwigunge Mugenzi wacu ubukeza Kristela byamusuye hatuye mu murenge wa Musha nuko adutegurira inkuru ikurikira
Nishwe kya Chimimana Daniel umuririmbyi mu itsinda ryo guhimbaza rizwi nka Blessing Melody uretse kuba afite impano yo kuririmba ngo uyu musore w'imyaka 28 mu mucuranzi nubwo yavukanye umwuga wo kutabona
Natangiye ndi mu ishuri mu wa mbere aho nize amashuri y'intango igihanga I Burundi noneho kwishuri bitakanura ntangira ncuranga ibisanzwe mu misa y'abana ariko nafata umwanya ndi muri class muri recreation cyangwa se nduhutse nkafata uduti dutoya nkanyuma nkakumanga kugasima nkakumanga hasi ariko bishi bakanseka
Uyu musore wumvikana nk'utuje yahamirije ikiganiro ejo ko mu rugendo rwe rwo guteza impano y'imbere yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye
Mamaze kubona yuko njye mfite umuga bwo kutareba bishe baransuzugura gese umuntu utabona yakwiga gute se umuntu utabona yacuranga ate se yari gukoma ingoma cyo bita semba cyo bita ingoma zijya patage ese izo wazi kubita gute ntabwo ushobora guhusha kindi hari ugusuzugurwa cyangwa se guhezwa kumva yuko umuntu ufite ubumuga runaka atagomba nawe kuba yagira uruhare muri icyo gikorwa nimba ari concert yateguwe bishi bakagusuzugura ubwo umuga ufite
nyuma y'imyaka 7 yisanze ari umunyeshuri mu Rwanda nibwo yaje guhura n'abandi bo mu itsinda Blessing Melody amaze imyaka 8 abaririmbana nawe bimeza ko ari ikirungo cyiza mu bikorwa byabo
urakoze ni patrogene wana washaka Daniel rero maze giye mumenye ariko namumenye neza nyine tubana urazi no kuririmba turirimbo twakaranyuze tw'abanyarwanda yagashyizeho rwose usanga tubyina hano akabinkera
buriya mu buzima ukuri kose ukomeze kose nta na kimugomba gusuzugura ni impano yawe nubwo ubukungu bwawe niryo sambu ryawe nanje arano yamvanye mu bwigunge nari ndimo hari naho ingejije muri aka kanya turi kuvugana nabaje kuvanamo amatungo n'ubu yarororotse rwose meze neza uvuga ngo ubuhanzi bwacu rero ikeretse iruhande y'amafaranga ubuhanzi bukuronse ishuti
bamwe mu bakorana n'uyu muhungu bahamya ko impano ye hari n'abadafite umugabo atayigira kugasanga hari n'abandi bafite ubumuga bafite impano zafasha n'abandi agasaba abantu kubaha agaciro.
Reka twifurize Daniel kwagura no kubeshwaho n'impano ye yo gucuranga no kuririmba. Umusore ufite ubumuga bwo kutabona kandi tumwifurize gutera imbere birushijeho no gutanga ubutumwa akoresheje ijwi rye. Antuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu musore tumaze kumva ni urugero rumwe mu bantu bafite ubumuga kandi bafite impano ku buryo rubanda rubahaye akanya rukabatega amatwi impano zabo zabagirira akamaro mu buzima. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo? Namwe mudukurikiye turakira ibitekerezo byanyu yaba kuri Facebook ndetse na Instagram aho ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo. Ariko kandi 0728 02 82 32 nayo ni nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Ikiganiro mugezweho n'umuryango w'urubyiruko I Kigali mu Rwanda Ejo Youth Echo kuri mikoro muri studio. Amazina yanjye ni Mizero Crispin. Mukanya turakurikira ikinamico Nyiramubande.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari umuntu gukunda ugukunda bidasanzwe niyari muri rubanda abayumva ni wowe yavuga ikibabaje nuko agukunda utabizi sinye umuntu wamanitse foto yawe mu cyumba cye Simo chumba gusa wavuga kwa gufite no kumutima
ninge nimugira amahoro nitwa Umukiza Narite mu kinamico Nyiramubande nitwa Bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico Nyiramubande mu kiganiro ejo.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukondene mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana Minyoni yabyaranye na Kiduhe. Papias nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubunuka mama Yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka. Reka ntangire umwiyumvire.
Imbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'Imana uraho ose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko tuherukana kuvugana vuba reka musore amahoro y'Imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka kuzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka. Ikindi kandi nuko ibizadutunga nzakoresha iyo nari nateguye gukwa ndetse nay'ubukwe ubundi twibanira ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mukondwa uwawe abana bizo iyo yaniye
Mama Yusufu, mama Yusufu, kwenye raina mwogera.
ariko buri ugira ngo mpamvu nkunda kuza hano eh soko mwemera ngiye eh kigira hino mama
uya naje rwose ngaho ndumero mbono uko nakira nabandi
aya wigenda bari bose nabasenze yewe nana bishirira bagasoka ariko tugasigara nana tukwembi Mwenye nakona soronga kasigara ngana mu presenta yeye.
Ije konda byumva?
Yego.
Ariko kandi nyine nta n'impamvu isuko twasohora abakiriya mu kabari bikaragara nabi rwose.
Akamwe Ariko se nawe reka kumukaba kaba dahantu hose bari kubibona.
Rafanye nawe kunsha mu ijambo ka. Yewe uyu mugore tuzitanye amabanga akomeye urabyumva? Ikindi nacyo njyewe papiya sindamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'umuziraheri
ariko se koko papiya wakwiyubashye koko ukagira imana we urabona iri soko ryose waramenyeshejeje abantu neza abantu ubu si byo uvuga n'ejo usansubiramo
nakomeje rwose njye papiya kandi mama yesu nujyanga njyewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Mama kigitoki kiraryoshye pe mana yanjye nubwa mbere numvise uburyohe mwana gutya
mama mbere koko
pe
Rega jaye burya neze rijyana no guteka.
Eh?
Ni kwana cyize mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Hano muri ruhiza rero. Burya igombe cyo jana teka harunguru. Kandi nkamenya n'ibyo ndyo yuzu.
Biraryoshye pe.
Kuko usanga abantu bayira ubwinshi ariko nta na vitamine. Usanga batetse nk'igitoki bakiriye gikanuye. Hano tuboga rwacu bashizeho.
Mama ndakwemeye pe. Buri uziko? Mahugurwa duteganya kuzakora yavuze ko ari wowe uzabateke no kuri pe
mahugurwa y'ubutse kandi mwana
hari abana bo muri club bazaca hano babigusobanurire neza uko bizagenda
nta kibazo hanyuma se abana
ndakumva mama
cyane umva nyeso nibyo
bice
ko murashaka gutoroka wowe n'ambabazi mukigendera
nibyo mama papa ibyo yakubwiye ni ukuri none se mama ubu nzakomeza ndi muri uru kugeza ryari
ihangane nshaka uko nzabona na mbabazi tuganire nzakubwira icyavuyemo
ahubundi rwose mama sinkubeshye nimutagira icyo mukora tuzigendera pe
Yo ni Mico the Best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu. Stay in touch.
Genzo umuntu gukunda. Bimwe byo gupfa genzo umuntu gukunda. Kurusha abandi yatubwiye ko adarara tamara rukwa. Wawe kugusiga yakwemera ndigika musiga wengwara bizi
atuti bakunze bikiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro tukabagejeje kuri uyu munsi aho twaganiriye ku mpano z'abantu bafite ubumuga tugamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo abantu bafite ubumuga babeshweho n'impano zabo muri iki kiganiro Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa mu ntama y'igihugu y'abantu afite ubumuga yavuze ko kugira ngo impano z'abantu afite ubumuga zihabwe agaciro bigomba guhera ku guha abafite ubumuga agaciro nk'abantu bishyira ibikorwa byabo bikakirwa nk'iby'abandi muri iki kiganiro kandi twumvise inkuru y'umusore Daniel ufite ubumuga bwo kutabona ariko akoresha impano ye mu kuririmba kugira ngo yibesheho ndetse no kwikura mu bwigunge ese bobo twabanye ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo 0728 0282 3232 niyo nimero mushobora gukoresha mutwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram. Hombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo tugicumbikiye aha
ejo gya Amerika. Turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane nahazwe twari twazindukanye, ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya muraranirwa mu banyi no mu byanyu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro.